kuoga bro. Tuna oga, tuna rudi soko. Na tukirudi tuna choma foto. Hibe ni safi kumeja watoto. So tumeo, tuna rudi soko. Soko, tuna rudi soko.
Nimeoga nikarudi ai. Anataka rings ka udi. Alibeba hoodie zangu like kumi mhuni. Tabia zako ni duni.
Duni hustler mystic shit.
Chora lishtuka kumbe music za kibe. Na reggae itasonga niko laki kama dube. Ukwame unyonye unadai mini kupe.
Soko tunarudi soko.
Chaizo niko na nyagi Hennessy, Kingfisher, Johnny Walker Bangiza catch, Githurai 44 Mto, hato mechapa Wacha nikaoge nirudu kwa mtuapa Na siku ringa, mpendo na wa mama Wacha minka kule pesa za chama
Soko, tunarudi soko
Niliachana na ex body count ika reset Before ex already kulikuwa na next Musha wa two time upatana na waresh High chance utapewa kama kuna kamnyes Nuke mles Tau ni why ganji sambono ni why stress Nasikio kiwa na ganji ni easy kuwa impress Ukichezwa ni revenge una snack ni na mess
Soko tunarudi soko
Tunarudi kiel shako, wagosi Wadosi hatujali waga costly kufosi Wali batim toxic, so mina rudi shopping Nisake wakusosi for now Instavle na mada saina sako wana karau Yali sema hanitaki minka sepa bela chao Sezi teka bao niende down juu ya nyao Likupata na matuta sayi unaleta matharau How?
Tunaoga tunarudi soko Na tukirudi tunachoma foto Hibe ni safi kumeja watu
Records.